tambola Nava wala nava kutwefa sa Ulimu kate wali na chibula mkwanoga Kachivalu mechivavye Uomutimo muna fatuli na sirike Katefunye mune kukalozo Yabala kutwali kuteriki mbirozo Gwe wachikoba unzita yangu wa Sisobo lakota Iu wape sana mpona Wana geta zemela Lavu yenzita Sasina na bangona Gwe wachikoba unzita yangu wa Sisobo lakota Iu wape sana mpona Oh Lord, watu wa mamba Watekera dala mchiponde kwacho Walite bali na cheba ngamba Wabate menamba Ole kafulu mulavu nawe Walai wanjimba Love, enda mwondo tema tema Umutula bubi ya umenya menya Enda mwoto achunya Ole you don't kema kema Situma, situma Sita yangu wa Sisobola kota Ni uwape sana mpona Wana geta zemela Lavu yenzita Sasina na bangona Kumachikobo unzita yangu wa Sisobola kota Ni uwape sana mpona Wana geta zemela Lavu yenzita Listen Zerero saze onjitera Na uli exi joli bainyuera Na higa sechari muto natera Love siku sina matera Oh my baby, pami tamtanga Love ya ninye, I speak in itanga Ngani nawe ne minya mujuta jinkanga Gweka munye, gweka kubampanga Finally, ni mugumu to be jam theory Kuna guli automatiki, automatiki You are my city, my baby Wachiko bonzita, yangu wa Sisobo lakota, ni uwape sana mpona Wana geta zemela Zita yangu wa Sisobo lakota Ni uwape sana mpona Kumana geta zemela Lavu yenzita Situma 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 Situma